Jobe 34 verse 1. U-Elihu wathatha wathi, verse 2, izwani amazwi ami nina zihlakaniphi, libeke indlebe kimi nina zazi. Verse 3, ngokuba indlebe iyavivinya amazwi, njengokuba ulwanga luzwa ukudla. Verse 4, masizikhethele okulungileyo, sazi phakathi kwethu okuhle. Verse 5, ngokuba uJobe uthenga ilungile, uNkulunkulu ususile ukwahlulelwa kwami. Verse 6. Phezu kokwahlulelwa kwami, ngishaywa onamanga, inxeba lami alinakupholiswa noma ngingenasiphambeko. Verse 7. Ngumuphi umuntu njengoJobe ophuza usulu njengamanzi? Verse 8. Ohamba ngokwazana nabenza okubi, ahambisane nabantu ababi na? Verse 9. Ngokuba uthi, akunosizo kumuntu kuba azane noNkulunkulu. Verse 10. Ngalokho ngizweni nabantu abanokuqonda, makube kude noNkulunkulu ukuba enze okubi, nakusomandla ukuba enze ukona. Verse 11. Ngokuba uyabuyisela kumuntu njengokwenza kwakhe, atholise kube yilowo nalowo njengeindlela zakhe. Verse 12. Impela uNkulunkulu akenze okubi, usomandla kahlanakazeli ukwahlulela. Verse 13. Ngubani owambeka phezu komhlaba na? Ngubani owamisa izwe lonke na? Verse 14. Uma beyakuzibheka yena, azibuyisele umoya wakhe nomphefumulo wakhe. Verse 15. Inyama yonke beyakufa kanye kanye, umuntu abuyele othulini. Verse 16. Uma unengqondo yizwa lokhu, ulalele izwi lokukhuluma kwami. Verse 17. Imbala ozonda kwahlulela, uyakubusa na? Uyakumlahla olungileyo nonamandla. Verse 18. Oshoyo enkosini ukuthi muntu omubi nasezikhulwini mashinga. Verse 19. Ongakhethi ubuso bezikhulu, onganako ocebileyo kunompofu nangokuba bonke bangumsebenzi wezandla zakhe. Verse 20. Bayafa ngokuphazima kweso, phakathi kwamabili abantu bayathuthumela banyamalale. Verse 21. Ngokuba amehlo akhe akuzo izindlela zomuntu, ubona zonke izinyathelo zakhe. Verse 22. Abukho obumnyama nethunzi lokufa likho, lapha benza okubi bengacasha khona. Verse 23. Ngoba kadinga ukuba abelokhu ebheka umuntu ukuba aye uNkulunkulu ukwahlulelwa. Verse 24. Uyaphahlaza abanamandla, ungahlolwanga, amisa abanye ezikhundleni zabo. Verse 25. Ngalokho uyazi imisebenzi yabo, uyabagumbuqela ebusuku, bachotshozwe. Verse 26. Uyabashaya njengababi endaweni lapho bebonwa khona. Verse 27. Ngokuba bachezuka ekumlandeleni, abanakanga neyodwa izindlela zakhe. Verse 28. Baze benza ukuba ukukhala kwabampofu fike kuye, weza ukukhala kwabahluphekayo. Verse 29. Lapho yena ethula ngubani ongalahla, nalapho ethukusa ubuso bakhe ngubani ongambona na? Ubuso ngokufananayo noma kuyisizwe noma kungumuntu. Verse 30. Ukuba kungabusi muntu ongenankulunkulu, abantu bacushwe. Verse 31. Ngoba ukhona oke wathi uNkulunkulu, ngithweswe icala noma ngingonanga na? Verse 32. Lokho engakuboni ngifundise khona, uma ngenzile okubi angisakukuphinda. Verse 33. Uyakuphindisela njengokuthanda kwakho, lokhu kwenqaba na? Ngokuba nguwo ozakukhetha, akusimina, khuluma okwaziyo. Verse 34. Abantu abanokuqonda bayakusho kimi, yebo nesihlakaniphi lapho zingizwa ziyakuthi. Verse 35. UJobe ukhuluma engenalwazi, amazwi akhe awanangqondo. Verse 36. Sengathi uJobe angavivinywa kuze kube sekupheleni, ngokuba uphendula njengabantu ababi. Verse 37. Ngokuba uyenezela ukuhlubuka esonweni sakhe, ushaya ihlombe phakathi kwethu, andise amazwi akhe kuNkulunkulu.